Inile noma tena sana. Boda. Gikomba ina mata, we unangara ya bata. Maskini ya kipata, matako huli ya bwata. Walidhani tunawafuata, kumbe tulisha jikata. Nilisha jikata mini bulldozer, fat dog Mendoza. Wanasema wameiva, minasikia nimeoza. Dema mengoja, lini mtoto watoja. Sunajua nikionja, case closed, no vioja. Commando soldier, freestyle, hana ngotha. Kuna wika gapula, this time don't bother. Nilikufia mziki, nimetoka Golgotha. Hip hop, kuf, death, straight out of Golgotha. Visa, wima DF, nashimu diri isa. Na kina K-South, nasikia demiako. Tushaenda pizza, maze hisa. Itabidi umeiza kupata blue box. Kawaida ya maisha, misi kawaida, tabidi umenipisha. Ukilisha, ile bezi ya mambisha. Waitisha, baka waini ya kanisa. Sita, jia tisa, nalipa na mpesa au pisa. Itamelisa pia kako kabisa. Na watisha, basi rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Na watisha, rap kuisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shit na watisha. Rap kuisha, leta shit. Imepidi nimerudi na siki maksudi. Wakiwa shaudi unajua hina budi. Shika uba, shika nduthi, mali iko goody goody. Ati Black Lives Matter na wana madawa sudi. Alini booby trap na brani strapless. Nikaingia rap, sa rap ni cropless. Napendanga gino juu class ni blackness. Coffee cappuccino na bank ni backless. Wanasema diri is awesome, keep awesome. They swimming right, the couples got awesome. Don't play with fire, the house sun got low sun. I raise the bar higher, HM, I'm the low sun. Lawson, William Lawson. Don't know what I'm doing, but they tell me I'm bossing. Gotta be a dentist, too much flossing. No red lights when the room is crossing. Walls getting better, but see me, I'm getting better. Doesn't just come, you gotta be a go-getter. Roll it up, trendsetter. Kawaida flag, tunaunda na cheddar. Tukona vikombe na msea mewakisha. Midem na pombe tumesha jiwakilisha. Kusikia karawa na jito wanadirisha. Situ na feature, rap kuisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shit na watisha. Rap kuisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shisha. Rap imeisha, leta shit na watisha. Rap kuisha, leta shisha.